slim my mouth. You put me on a balance.
Drum line.
You put me on a balance, yeah. Me a wife.
Come baby, come closer. Umutimo da guzunzia. No mani kuku jwagan kwansi. Yeah. Waku wura hoku siba negutunzia. Amishu amaziku na koga donya. Vito chuma nyango pepe nengo kunda. Yeah, yeah. The love of my heart and my soul and my life. The love of my heart and my soul and my life.
Ochimani na usingira bali. Cheku gamba na wechi ulira muli. Baby na usingira bali. Ochimani na usingira bali. Cheku gamba na wechi ulira muli. Baby na usingira bali. Hey, come around, put me in a silence. Saga long kuchawe kuba you are my lens. Uli chenda wanti kwa chigazi yaya. Kela kumachanti na mafiyaya. Yaga la kabugu matino fiyaya. Deya come around, take my shayaya. This kind of loving, yeah. Olinga taminono kurianga. Uli chonde telon kuba manda. Saga la manya oba. Chiliko doya na katunda. Likwa tunda. Ochimani na usingira bali. Cheku gamba na wechi ulira muli. Baby na usingira bali. Ochimani na usingira bali. Cheku gamba na wechi ulira muli. Baby na usingira bali.
Come closer, umutimo da guzunzia. No mani kuku jwagan kwansi. Yeah.
Hey, come around, put me in a silence. Saga long kuchawe kuba you are my lens. Uli chenda wanti kwa chigazi yaya. Kila kumachanti na mafiyaya.